ira bulolo. Goma goma bulolo. Buli ekituuka ku gwe kiba kituuse ku nze. Oyo akukwatako akukabya banga kabya nze. We are playing this game of love, and you know we've got to win. I can't win, sisobola ndi munafu wotoba. Kati njagala bagobere waleri, bonna bateke mu kideri. Kisabale, kiwagamire eyo gye bataliva.
I know you know I would die if you took your love away.